Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro Kigali mu Rwanda murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangira ijambo yacu uyu munsi yibanze ku rwego rw'uburezi by'umwihari ku ireme ry'uburezi mu mashuri makuru na za kaminuza. Kuri inshuro Ministeri y'Uburezi yafashe icyemezo k'umwarimu mushya mu mashuri makuru na za kaminuza cyangwa usanzwe yigisha hamwe muri aho cyangwa se hombi mu minsi iri imbere agomba kujya abanza gukora ikizamini cy'ururimi rw'Icyongereza ngo hamenyekane urwego ariho mu kumva urwo rurimi. Ni nyuma y'aho Ministeri y'Uburezi iboneye ko abanyeshuri muri ibyo byiciro ngo bagaragaza ko kimwe mu badindiza ari uko bigishwa na bamwe mu barimu batazi neza urwo rurimi rw'Icyongereza. Mu nama yagiranye n'abayobozi ba za kaminuza n'amashuri makuru mu mpera z'icyumweru gishize yabereye I Butare mu majyepfo y'u Rwanda muri kaminuza y'abaprotestant Piasi yahuje abo mu burengerazuba n'amajyepfo barimo n'abahagarariye abanyeshuri, Bwana Eugene Mutimura Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yashimangiye ko icyo kizamini cy'Icyongereza kubarimu mu minsi iri imbere kizaba ari itegeko. Ni nyuma kandi yaho umwe mu basenateri atangiye icyifuzo ko n'abarimu bagombye kujya bategurirwa ibizamini mu masomo baha abanyeshuri bagapima niba koko nabo bigisha ibyo bazi. Muri iyo nama Bwana Mutimura yavuze ko mwarimu wa kaminuza agomba kujya akora ikizamini cy'Icyongereza mu nyandiko, mu mvugo ndetse no mu myumvire y'urwo rurimi. Aravuga ko bizajya biba mu byiciro niba mwarimu akoze ikizamini mu mwaka, nyuma y'igihe runaka akazongera gukora ikindi akarebwa niba amanota yagize muri urwo rurimi yariyongereyeho. Ministre w'Uburezi aravuga ko hari ikizamini yita ko kidasanzwe kizajya gikorwa mu gihugu hose. Aravuga ko hazabaho imfashanyigisho zigenewe abarimu kandi zizajya zibafasha mu gutsinda icyo kizamini. Mu 2010 nibwo habayeho uburyo bwo guhugura abarimu cyane bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo babashe kwigisha mu rurimi rw'Icyongereza. Ni gahunda yasabye kwitabazwa n'abanyamahanga cyane abanyakenya n'abanyayuganda. Bwana Mutimura akavuga ko kugeza ubu kubera ikibazo cyo kutamenya Icyongereza hari byinshi birushaho kudindira ku ireme ry'uburezi. Uretse kuba byumvikana ko Leta y'u Rwanda ishyira ingufu zidasanzwe ku rurimi rw'Icyongereza, ubundi indimi zikoreshwa mu rwego rw'ubutegetsi n'eshatu: Ikinyarwanda ku isonga nk'ururimi kavukire, Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi mpuzamahanga. Gusa bigaragara ko Igifaransa cyo gisa n'ikitagifite umwanya ugaragara. Dusangire ijambo iribaza. Ese koko kutamenya ururimi rw'Icyongereza kubigisha muri kaminuza n'amashuri makuru yabanyirabayazana y'ireme ry'uburezi rikomeje kuvuga ko ricumbagira mu burezi bw'u Rwanda? Byashoboka ko igisubizo cyaba yego. Kibaye oya se, icyuho cyashakirwa he handi? Guma kunyakira amajwi yawe, turatangirana ikiganiro na Bwana Eugene Mutimura Ministre w'Uburezi asobanura impamvu y'ikizamini cy'Icyongereza kubigisha cyangwa bashaka kwigisha muri za kaminuza n'amashuri makuru.
Turashaka kugaragariza abarimu yuko ari bo shingiro ry'imyigire y'abana. Nk'uko mwabibonye abanyeshuri benshi baravuga bati ntituzi Icyongereza kubera yuko n'abarimu batwigisha ubushobozi bwo kukivuga, kugikoresha, kucyumva ni buke. Niyo mpamvu dutekereza yuko mu bihe bizaza turimo kuganira n'abayobozi batandukanye ba za kaminuza, ibihe bizaza tuzasaba abarimu bose kugira ngo mbere yo kugira ngo bigishe muri university babanze nabo bakore ikizami cy'Icyongereza babe bakizi. Kandi icyo kizami kizaba atari ikizami gisanzwe, ni ikizami kizaba gikorwa ku rwego rw'igihugu. Abashobora kucyumva, abashobora kukivuga, abashobora kucyandika, bityo agira ubushobozi koko nyakuri bukigisha. Turatangira kuri za kaminuza ariko ntabwo bibuza amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri ya primaire. Tufite ikibazo gikomeye cyane no mu mashuri yisumbuye, aho abayobozi b'amashuri batandukanye batabifata nk'ibintu bikomeye. Ari ikibazo cy'Icyongereza myigishirize. Dufite amashuri atandukanye y'abayobozi, atari ikibazo cy'uko n'abarimu badafite ubushobozi, n'abayobozi ubwabo ntibabyumve, ntibumve ko bikenewe. Dufite ikibazo cyo gukoresha ikoranabuhanga ICT. Twatanze amakompyuta azi za mudasobwa mu byo twita smart classrooms mu mashuri ariko abayobozi batandukanye ntago bitabira kubikoresha mwabibonye ko mu gitondo hari amashuri twasuye computers twasanze zifungiranye kandi ari nziza barazihawe ahubwo batazikoresha biriya mwabonye ntabwo ariho gusa ni henshi tubizi ariko noneho turenda kubafatira ingamba ubwo bazajya baha computer kujya kuzikoresha muri smart classroom akazi bibi nkubwira tuti igendere eva mu burezi kuko ntabwo urimo kudufasha kandi cyane cyane ibyo birakorwa n'abayobozi b'amashuri maze igihe n'amashuri banabizi Minisiteri y'uburezi ifatanyije na HEC cyangwa Higher Education Council izakora imfashanyigisho yakumvikanwaho n'amashuri makuru yose kugira ngo noneho bashobore kuba bayibona bo kuzifasha ikibazo yuko bashoboye kugira amafaranga yo kugira ngo akore icyo kizamini cy'icyongereza hanyuma ariko tunabigishe kugira ngo bamenye uburyo bazajya babyiga nibajya gukora cy'icyongereza babyige kandi banabitsinde ariko mwabibonye ntabwo ari ikibazo cy'ururimi gusa imyigishirize wabibonye ko abanyeshuri bavuga bati baratwigisha nabi ntabwo batwigisha neza ku buryo tugira ubushobozi mu bumenyangiro bakabikubwira bati n'abarimu ntabwo ari abayobozi ngo n'abarimu ari kuriya n'ubuyobozi nabwo bafite uruhare mu kugira ngo dusabe ibyo ngibyo bitezwe imbere
tumaze kumva ibivugwa na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda twegereye umwe mu bicyemezo kireba Bwana Francisco Xavier Munezero Gasimba arambye mu burezi bw'u Rwanda uretse no kuba yarakoze mu buyobozi bwa Minisiteri y'uru rwego umusizi umwarimu n'umwanditsi w'ibitabo amaze imyaka isaga 20 yigisha muri kaminuza ubu ni umwarimu w'isomo ry'ikinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda atangira yemeranya n'icyemezo cya Minisitiri kandi akavuga ko kitamutunguye
icyemezo uko nacyakiriye rero ntabwo cyantunguye kuko ibyemezo nk'ibyo byo guteza imbere icyongereza byafashwe kuva kera ntabwo nk'urugero rw'icyafashwe muri 2008 guverinoma ivuga ko icyongereza ari cyo kigomba kwigishwamo kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza icyo cyemezo cyarafashwe ntabwo nzi niba ubyibuka
ndabyibuka
abantu baje gusa nk'abijujuta ariko rero cyashyizwe mu bikorwa kubera ko cyari cyafashwe na guverinoma noneho ari kumenya baraje kubona ko bibeshye umwaka ukurikiraho cyavuyeho ariko nticyavanweho n'ikindi cyemezo nuko babonye gusa yuko bibeshye ariko urumva hari abantu bari baharenganiye cyane cyane abana rero iki ngiki nacyo cyo kugira ngo abantu bajye bakora ikizamini cy'icyongereza ari abahasanzwe bigisha muri université ari abashaka kuhigisha rwose ntabwo gitunguranye ariko kiragaragaza ko ministeri yabonye ko abantu batazi icyongereza bikaba binatangaje rero niba ari cyo bigamo kuva mu mashuri abanza mu mwaka wa kane kugeza barangiza za université bakaba batakizi ubwo aho hantu harasobanura iki none se ikizamini bazabaha cy'akanya gato kizahita kibashyiramo ubushobozi badasanzwe bafite
kuko ministeri abisobanura aravuga ko mu gihe runaka wenda mwarimu akoze ikizamini mu mwaka wa mbere hashobora guca umwaka kongera niba yarabonye 50 akongera agakora ikizamini bakareba niba urwego rwe hari kiyongereyeho
ibyo rero cyemezo nk'icyo nicyo nyine cyafashwe kubera ko babona abantu batazi icyongereza ku buryo buhagije ariko ikibazo ni iki ngiki ese abantu bose bigisha icyongereza ese abantu bose bigisha mu cyongereza nkanjye nigisha ikinyarwanda mu kinyarwanda wenda hari ubwo abantu bamwe batabimenya ariko abarimu twigisha ikinyarwanda yego igifaransa twarakize icyongereza twarakize ariko twigisha ikinyarwanda mu kinyarwanda ubu nkaba nibaza niba natwe bazaduha ikizamini cy'icyongereza ndabyibaza se uwigisha igifaransa nayo bazamuha ikizamini cy'icyongereza uwigisha igiswahili nayo bazamuha ikizamini cy'icyongereza ahubwo icyo bigaragaza nanone ni ukwibeshya kuko icyongereza cyagizwe ahari ururimi rufite umwihariko w'ubumenyi muri iki gihugu kandi ntabwo ari byo nta rurimi rufite icyo bita lapanaje mu rurimi rw'igifaransa nta rurimi rufite umwihariko w'ubumenyi kandi kigamijwe aba bana bacu biga mu nzego zose kuva mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza icyo bakeneye ni ukugira ngo bige basobanukirwe nuko kugira ngo bige muri ibi bya competency based curriculum integanya nyigisho zishingiye ku bushobozi, imfashanyigisho zishingiye ku bushobozi, ni ukuvuga umwana icyo akeneye ni ubushobozi. Yabwiga mu Kinyarwanda, yabwiga mu Cyongereza, yabwiga mu Gifaransa, ariko mu by'ukuri Icyongereza ububasha kiri mu guhabwa birasa nkaho ari ubukoroni bw'ururimi. Birasa nkaho ari ubukoroni bw'ururimi, kuko berekana yuko hari umuntu agaragaza ko ari umuhanga kubera ko azi Icyongereza. Utazi Icyongereza ntabe ari umuhanga. Nyamara kandi nuwaba wavuga yuko ari abahanga, mu by'ukuri wenda Icyongereza si cyo kibafasha kugera kuri ubwo buhanga cyonyine, kuko ushobora kuba warize mu Gifaransa ukaba uzi ubwenge. Se niba warize nko mu Bufaransa, wenda mvuze mu Bufaransa kuko ariho mu gicumbi cy'Igifaransa, ukahiga ukazana PhD, ni ukuvuga yuko bazaguha ikizamini cy'Icyongereza wagitsindwa ntushobore kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Nicyo gituma mvuga nti ni ubukoroni bw'Icyongereza, wenda ku mpamvu zindi twewe ntazi, ariko rero hari ikintu cyari cyaragezweho cyo kugira ngo abantu bashobore gukoresha indimi ebyiri, Igifaransa cyane cyane Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi z'amahanga zidufasha gushyikirana n'abanyamahanga. Ukuntu rero Igifaransa cyaje kwambikwa umugoma kigashyirwa hirya, none ubu ngubu bakaba bashaka kukizura, bikaba binaruhije cyane. Noneho mu gihe barimo gushaka kukizura, bakongera gushimangira ko ari cyo kigomba kwigishwamo, kandi yuko n'abarimu bose icyo baba bigisha cyose bagomba kumenya Icyongereza. Ibyo bikanagira inkurikizi. Inkurikizi ya mbere niyo nakubwiye yuko abantu bazakomeza gutekereza yuko ururimi rw'Icyongereza ari rwo rubumbatiye ubumenyi, yuko izindi ndimi niho wazita ibigarasha, niho wazita ikisimbizi. Kuko urebye nk'ukuntu Igifaransa cyambitswe umugoma, ubona yuko ari ururimi rubi ahari, ntabwo nzi icyo cyazize.
Minisitiri aravuga ko muri rusange abarimu muri kaminuza ntabwo bazi Icyongereza, bikagira ingaruka ku banyeshuri bigisha. Akavuga uburyo kingo za mudasobwa bagiye batanga mu bigo by'amashuri, ariko urajya kureba inzu zirimo bazishyizemo zagombye kuba zikoreshwa bagasanga ngo zirafunze. Icyo cyo mucyumva mute?
Ariko ibyo menya ari ugukabiriza, kuko abantu bigisha muri universite bose n'abandi bashaka kwigishamo bagize n'amahirwe yo kwiga mu Cyongereza, ntabwo bibananiye gukoresha izindi nyandiko zitari Icyongereza. Ntabwo bibananiye, n'irisi wananiwe gukora ubushakashatsi. Ubuse nkanjye tuganira igenize cyane cyane mu Gifaransa n'Ikinyarwanda, ariko se ubu amasomo nakurikiye nyuma yose se nayakurikiye mu Cyongereza? Ubushakashatsi nkabukora mu Cyongereza? Ninde se byananiye gukora ubushakashatsi mu rurimi rw'amahanga ngo nuko tarwizemo? Ahubwo icyo cyemezo cya ministre urumva impamvu yanagifashe, birumvikana nuko abona yuko abantu batazi Icyongereza, kugira ngo babe batazi Icyongereza kandi ari cyo bigamo. Ese ubwo wabisobanura ute? Ubuse noneho umuntu wigishaga biology, wigishaga ibinyabuzima, wigishaga chemistry, aribyo bita ubutabire, noneho agiye kubireka ajye kwiga Icyongereza kugira ngo batazamwirukana?
Reka mbabwire bimwe mu byo abandi baganiriye nabo bavuga. Baravuga bati iyo urebye usanga ikibazo muri kaminuza atari ikibazo cy'ururimi, ahubwo abantu bapfira hasi mu mashuri abanza, ayisumbuye. Nkamwe mwigisha muri kaminuza, namwe niko mubibona?
Niko mbibona cyane, ariko ntera n'imboni muri aya mashuri yo hasi, guhera mu kiburamwaka ugakomeza mu mashuri abanza, ugakomeza mu yisumbuye no muri kaminuza. Nta politiki hari yo kwigisha indimi mu by'ukuri ku buryo abantu bashobora kuzimenyereza bakiri batoya. Icyongereza abana bakigamo guhera mu mwaka wa kane. Ese ubwo muri uwo mwaka wa kane baba bakigishwa nande ukizi wuzu ururimi agomba kwigishamo? Ese abo bana barakurikira guhera mu mwaka wa kane, yize nabi guhera mu mwaka wa kane, urumva noneho azagera muri universite amerewe ate? Nibyo ministre rero yabonye ati noneho reka njye mbahe ikizamini. Ariko ukibaza tesaho ntibinyuranije ahubwo n'ibyifuzo byagiye bitangwa mu mikoreshereze y'indimi, nubwo hataraboneka politiki y'indimi, ariko nibura hari ibyifuzo byatanzwe bati ibyiciro byose by'uburezi nibyige Ikinyarwanda. Siko bavuze mu nama y'umushyikirano? Nari niteze ahubwo yuko ministre yafata icyemezo cy'uko umuntu wese umunyarwanda wigisha muri universite bagomba kumuha ikizamini cy'Ikinyarwanda kugira ngo icyifuzo cyatanzwe mu nama y'umushyikirano cyubahirizwe. Kuba bipfira hasi rero nanjye ndabyemera. Abana ntibakizi kwandika Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, mu cyiciro cya kabiri ntibabizi, barangiza Ikinyarwanda batakizi. Ese barangiza amashuri abanza ururimi bazari uruhe? Ntabwo nabiga muri universite nuko indimi cyaba Ikinyarwanda cyaba Igifaransa, Igifaransa cyo cyarapfuye birumvikana. Icyongereza n'icyongereza bita nicyo umufaransa umwe yavuze ngo le mauvais anglais c'est la langue la plus parlée dans le monde, ngo icyongereza kibi nirwo rurimi ruvugwa cyane ku isi. Ubu rero nicyo kizamini hari kizatangwa kizaba ari ukureba icyo cyongereza kibi abantu bakabakomanuka, ariko kugira ngo bumve yuko bagomba kwiga icyongereza banze bakunze, ibindi byose bakaba byibagiwe bakabishyira ku ruhande. Si cyo bivuga, none se wigisha abanyarwanda ukigisha amateka y'u Rwanda mu cyongereza biba bivuze iki? Kugira ngo bamenye
mwe mwumve igisubizo cyabikihe.
Igisubizo ndumva rimwe nara nabibwiye ministre adusanze aho twari turi mu gutegura ibitabo mfashanyigisho yuko hari amasomo amwe yagombye kwigishwa mu Kinyarwanda, noneho icyongereza kikigishwamo mu zindi nyigisho. Umuntu yavuga yuko dusangiye n'abisi bose nk'imibare, fiziki, biology cyangwa se ibinyabuzima, ibyo ngibyo bashobora gukomeza kubyigisha mu cyongereza. Ariko ibyo bintu bireba umuco w'u Rwanda, imbonezamubano, amateka, icyo gihe icyongereza cyatera imbere kubera ko bakigishamo ibyo bintu. N'ubundi abana bacu bazajya kwiga mu mahanga ntitubazitire, ariko nibura ibyo kugira ngo twimenye umuntu ashimangire ndi umunyarwanda, icyo gihe bajya babyiga muri rurimi rw'Ikinyarwanda. Gushimangira icyongereza ntibikwiriye kwibagizwa noneho ururimi rw'Ikinyarwanda. Naho ubundi mbese muri make gihe icyemezo minisitiri yafashe ndacyemera kandi gifite ishingiro, ariko rero ubwo kigaragaza ko abantu biga nabi, ahubwo nibavugurure inyigisho guhera mu nzego zo hasi.
Muracyateza amatwi dusangira ijambo ku Ijwi rya Amerika, aho tukirebera hamwe icyemezo cya Minisitiri w'Uburezi cyo gutanga ibizamini by'icyongereza ku bigisha mu mashuri makuru na za kaminuza. Murumva Echo Bagira Ubusa, tuvuye kuri mwarimu Francisco Saveri Gasimba, twegereye na bamwe mu banyeshuri ba kaminuza tubabaza uko bumva iyi ngingo.
Ku bwanjye mbona ari ingingo ni nziza, ariko ntabwo aka kanya nahita mvuga ngo ni nziza kuri jyewe. Mvugiye kubaremo, iyi sisiteme y'icyongereza ngira ngo yatangiye mu myaka mike yishize. Abenshi bakoraga mu Gifaransa, icyongereza urumva nabo n'ururimi bagiye biga muri iyi minsi iri kuza. Numvaga rero guhita bavuga ngo umwaka utaha ngo bazatangira n'iyi gahunda y'uko buri mwarimu bazajya bamukoresha mu rurimi rw'icyongereza, babitwara gakeya ikaba process izajya igenda mu minsi iri imbere. Ariko n'abarimu ubu ngubu bafite experience muri icyo gifaransa cyabo bagakomeza mu cyongereza cyabo gike, natwe abanyeshuri tuba tubibona, ariko ubumenyi tuba tubashakamo turabubona nubwo icyo cyongereza kitari mu rwego rwo hejuru.
Nanjye niga muri engineering, njye ndemeranya n'igitekerezo cya minetike cy'uko abarimu bajya bakora ibizamini kugira ngo barebe urwego rw'icyongereza bariho, kuko ni ikintu kibabaje. Ubundi bavuga ngo umuntu atanga icyo afite. Hari ibintu bivugwa ko abanyeshuri barangiza kaminuza badashobora kwiyandikira iletire mu cyongereza, adashobora kwisabira akazi cyangwa se bigoranya nyine hanze bitewe n'icyongereza gike baba bafite. Akenshi baba barakomoye kuri abo barimu babigisha. Njye ndumva ari byiza ko bajya babakoresha ibyo bizamini kugira ngo ireme ry'uburezi kuko twiga mu cyongereza ribashe kuzamuka. Ikindi nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, wenda nko muri engineering hari ibintu bya experience umuntu aba afite bidasaba icyongereza cyinshi. Nabyo nyine ntabwo bayigira fact ya mbere ku muntu niba atazi icyongereza atabasha kwigisha, ahubwo babagira amahugurwa cyangwa se ubundi buryo bwo kongera ubumenyi bwa mu rurimi rw'icyongereza. Ariko kuko ntari byinshi nyine baba bazi bijyanye na field barimo bifasha twebwe nyine tuba turi muri yo film.
Hari abavuga bati ubundi umunyeshuri yagombye kwigira indimi mu mashuri abanza n'ayisumbuye akaza muri kaminuza aje kuminuza ataje kwiga icyongereza. Wowe urabyumva ute?
Ndabyumva byari bikwiye ndetse niko byakagombye. Ariko bitewe na background zitandukanye cyangwa se uburezi uko bugiye butandukanye, wenda abantu biga mu maprivé iyo background baba bayifite, ariko muri leta ntabwo abama barimo bameze nk'abo muri privé. Ugiye nawe kuri field wabireba ugasanga urwego rw'abarimu cyangwa se urwego rw'indimi mu mashuri ya leta ruracyari hasi ugereranyije no muri privé, kandi abantu bose ntibaba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bajyana abana babo muri leta. Bigashoboka ko umuntu ashobora kuza akarinda yajya muri kaminuza gifite base nyine imufasha kumva cyacyongereza cyamwarimu, ariko biramutse ari byiza ko mwarimu nawe ari avance akaba yamufasha.
Wowe kuri iyo ngingo yo kugira ngo abarimu bigisha muri kaminuza bajye bakoresha ikizami cy'icyongereza, nge ndumva bitari ngombwa cyane kubera ko umwarimu bafite experience bamaze igihe kinini babigisha ibintu baba babyumva. Niba atabigusobanura wenda ngo mu cyongereza ubyumve ugetinga icyo yashatse kukubwira. Ni ukuvuga ngo rero icyongereza ubundi muri segonderi nimba umuntu aba yarakize imyaka itandatu, ni ukuvuga ngo mu yindi myaka yindi nta kintu kinini kiyongeraho. Ahubwo ikiba gikenewe cyane ni ukugira ngo umuntu wenda amenye ubwo bumenyi, kuko n'ubundi abagiye kujya hanze akaba yabukoresha.
Ni ukuvuga ngo kuri urwo ruhande ngewe ntabwo nakwemeranya na Minedike, kuko baba bateguye ikizamini cy'akazi mu rurimi rw'icyongereza nk'ururimi rukoreshwa muri East Africa. Umwarimu cyangwa se n'undi wese wifuza akazi akagikora icyo kizamini akagitsinda. Ndumva rero kuba habaho gutegurirwa ikindi kizamini cy'akazi atari ngombwa, kuko n'ubundi biba byagaragaje ko yatsinze ikizamini kubera ubushobozi n'imyumvire afite kuri urwo rurimi abasha kurwumva.
Kuri iyo ngingo urayivuga iki?
Mbonye, numva mu by'ukuri bari baratinze. Bitewe nuko turabibona iyo turi kwiganye ndo umunyeshuri, iyo turi kwigana ubundi dukunda kugenda dura niyo kesi yuko n'ubundi amagambo bimwe namwe bashobora kuyazana mu gifaransa, mu gihe hari abana bavuye na nursery school bo igicyongereza ugasanga n'ubundi iyo ngingo irabagonze. So numva icyo kizamini kibayeho koko abarimu bakagipasa abagitsinda akaba aribo bakomeza akazi, nubwo abagitsinzwe bitabivuze ko ari abaswa ariko abagitsinda byaba bivuze yuko koko aribo bakwiriye kwigisha muri kaminuza muri systeme anglophone.
Twasoreje kuri Bwana Oswald Mutuye Yezu, umunyamakuru n'umwanditsi mukuru wa City Red inshuti ya bose hano mu Rwanda. Uyu ukurikiranira hafi bya politiki y'uburezi mu Rwanda, we wanabwize mu mashuri yisumbuye, yatangiye abwira dusangira ijambo ko yatunguwe n'icyemezo cya ministre w'uburezi.
Kira cyemezo cyaranunguye kiranansetsa. Ntabwo nari nzi ko ministre w'uburezi uzi kwa bushinzwe kuva ku ncuke kugera kuri kaminuza n'ibirenga kaminuza yatekereza ko ireme ry'uburezi ripfira ku rwego rwa kaminuza. Ntabwo nari nzi ko byabitekereza kuriya. Abakwiye gukoreshwa ikizamini mbere y'uko bajya kwigisha ikizamini cy'icyongereza n'abajya kwigisha mu mashuri abanza, kuko hari niho umwana yigira kuvuga, niho anogereza ururimi, niho afatira urwa kabiri, yari kwiga urwa kabiri nyuma y'urwo yonse mu mashuri ya nyina hari mu mashuri abanza. Muri secondaire natangira kwiga amategeko agenga izo ndimi akaba yakwiga n'ubuvanganzo muri kaminuza. Icyakora umwarimu uzaba agiye kwigisha mu ishami rirebana n'iby'indimi cyane cyane birebana n'icyongereza, oho bazajya bamukoresha ikizamini. Naho muri kaminuza nawe urabizi hariya umuntu agiye gukora icyo bita specialization, kuvuga ati mpisemo iki nicyo ngiye kwiga nyinonosore, ibyo by'indimi uba warabirenza kera cyane. Sinzi n'ukuntu uba wanatsinze n'ikizamini cya leta ukabona na buruse yo kujya kwiga muri kaminuza utaruzi icyongereza. Ntabwo hari ariho bamenya icyongereza. Icya kabiri navuga kuri ingingo nuko muri kaminuza umwarimu ni umworoshya kwiga, umworoshya yiga biravuga iki? Umufacilitator, umuntu ufasha abanyeshuri ngo bige, umuntu ufasha abanyeshuri ngo bakore ubushakashatsi, ubwenge baba bafite gukura mu mutwe baba barakuze, we ajya hariya akabafata wenda nka 25% by'igihe isomo rimara, ikindi bakakimara bakora ubushakashatsi, bakora imirimo yabo bya bindi bita imikoro, hanyuma we akazagaruka aje gukosora ahurira hese n'izo ndimi. Iki ni nacyo kizakomeza kwica iki gihugu. Kuki dushakira ireme ry'uburezi mu magambo? tukwiye gushakira ireme ry'uburezi mu maboko, tugomba gushakira ireme ry'uburezi mu byo dukora n'uburyo tubikora, ntabwo dukwiye kwishakira mu byo tuvuga no mu buryo tubivugamo. Ntabwo igihugu kizatezwa imbere n'amagambo, kizatezwa imbere n'abantu bafite ibyo bazi gukora kandi bakabikora neza, bakubahiriza igihe, bakabikorera hakwiye igihe gikwiye, umusaruro wabyo ugakoreshwa uko bikwiye. None se Eric bagira ubusa, iyo umuntu agiye kwiga mu Buhindi cyangwa dufata urugero agiye kwiga mu Bushinwa aturutse mu Rwanda, nta gishinwa azi, iyo ageze bamutegeka ko azigishwa n'umwarimu uvuga icyongereza. Imvune kuri kaminuza zo kumenya no kumva ibyo umwarimu avuga zijya ku ruhande rw'umunyeshuri. Muri kaminuza bashobora kuzana umwarimu wigisha mu Gishinwa akaza kwigisha, icyo bareba ni ibyo bazasigarana, nabwo bazareba urwo rurimi abibahayemo.
Ministre Bwana Eugene Mutimura aravuga ko mu cyo wavuga ngo ni smart classrooms, yes, ahari yabagiye bajyana za mudasobwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aravuga ko haraho yasuye asanga zirafunze kubera ko ngo ahanini imbogamizi ishingiye ku rurimi rw'icyongereza. Icyo cyo wuka cyumva
ute? Ariko kabyaro gaheka we, koko mudasobwa ni ururimi? Nta mwana w'imyaka ibiri ujya muri telefone ya nyina akajagajaga akagera no ku mabanga na password akazimenya. Nese nuko bazi icyongereza? Ndakumenyesha ngo dufite ikibazo cyo kudashaka kumenya gukoresha amaboko n'amaso, tugashaka gukoresha umunwa. Ziriya computers kuba zarafungiranwe nuko abarimu bakwiye kuba bigisha batazi computer. They are not computer literate. Ntabwo bazi ko computer ikoreshwa, ntabwo ari uko batazi icyongereza.
Icyuho kiri hehe kuri wowe?
Umwana apfira mu iterura, niko bavuga mu Kinyarwanda. N'imigani yacu namutimura ndatekereza ari umunyarwanda. Igiti kigororwa kikiri gito, kandi kora ndebe iruta vuga ndebe. Ibyo ni imigani myiza itatu yakwiye no kugenderaho ikamufasha. Ni ukuvuga ngo bipfira mu mashuri y'incuke, bipfira mu mashuri abanza, niho abana batigira ngo bafatire ururimi. Hari umuntu w'umupedagoge mu bihe bya kera mubazanye impinduka mu myigishirize witwa Maria Montessori, n'umutariyane, niwe wazanye ikintu bita sensitive period, igihe bita ko ari igihe cyo kwitonderwa ku mwana. Ni cya gihe umwana ageramo akaba ashobora kwiga ibintu byinshi mu gihe gito adakoresheje imbaraga nyinshi, akoresha imbaraga nke zishoboka. Aho rero niko mu Rwanda dukwiye gushyira imbaraga, kuko iyo umwana harenze kwiga bizamugora. Ntabwo umuprofeseri ufite title ya professor uvuga Igishinwa cyangwa uvuga Igifaransa wamwicaza ngo umukoreshe ikizamini. Ubwenge bwe abanyeshuri ba kaminuza nibo bagomba kumenya amayeri n'amabanga bakoresha ngo babumuvanemo, kereka ari uwigisha indimi. Niko njye mbyumva kandi niko mbibona. Ndatekereza ko no muri iki kiganiro dusangira ijambo ndabihuza n'abantu benshi. Rwose twoye kuririra igare mu mahembe, twoye gushakira umuti w'ikibazo aho utari, twoye gushakira saa sita, saa munani, hanyuma twibakira hazaza. Buri muministri azajya azashakisha ibibazo bitari oya, 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 oya. Ntibazakoresha umusaza, umuprofesa, umudokteri ikizamini cy'icyongereza ngo bakunde bamuha akazi. Sosiyete dukeneye kubaka y'abantu bafite hands on skills, bafite ibyo bazi gukoresha amaboko, ntabwo ari amagambo. Twebwereka nk'uhera ubuhamya, sibyo? Nitwe byahindukiyeho bira bintu. Muri kaminuza y'u Rwanda niho nize, yitwaga Université Nationale du Rwanda. Okay? Twebwe rero twari tugeze niba ari mu wa kabiri, ntabwo nibuka, barahindura bati guhera uyu munsi muzajya mwiga mu cyongereza. Ariko kigusetsa bagira ubusa, nubwo muri kaminuza yose byari byanditse yuko twiga mu Gifaransa ari rwo rurimi rwo kwigishirizamo, amasomo arenze icya kabiri twayigishwaga mu cyongereza. Kubera iki? Abarimu baturukaga muri kaminuza yo muri Canada yitwa Carleton, mu ishuri ry'itangazamakuru, nibo bazaga kutwigisha, batwigishaga mu cyongereza. Twarakurikiraga amasomo yabo ameshi abanyeshuri twigaraga bibuka, twabonaga 20 kuri 20. Batwigisha mu rurimi runyuranye n'urwo kaminuza yavuze yuko ari urwo kwigishirizamo, ari rwo rw'Igifaransa. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri utsindwa ngo kubera ko ngo atumva ururimi mwarimu amwigishamo, uwo ni umuswa, ntakwiriye no kujya kwiga muri kaminuza.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo, aha niho dusoreje ikiganiro cya none. Dushimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro, ndetse namwe mwarimu dukurikiye, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwari na bagira ubusa, naho utaha
turagushimiye Eric bagira ubusa. Dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.